Woo. Je K Banton.
It's Marsha, the rhythm girl.
Amandi endera amaso wandende. Amandi chelera misampa. Samadzi wa amandi kondela mungu. Oye pamtima wose. Anakalizi. Oye pamtima wose. Ansane.
Mapanga Yehova magaye mwena mumangova ndeno osama dagwa ndega maveseka nkamwe mwathongare malove kundistada kwampili ngati sadokoma ndino savura kusova nde nane ndikabwera ndiukali amasikwa kuti khemwizova akandikwesa ndimangosuka nkubwera chibomba chipasuka pamene anadesa ndikusuka kugula chikomba ndikusola oye panose kumaula simuwothela kumbawula simukhama simukhawula gemu yose ndikudhawula sindili ndeka ndili ndiyawe ndeno heta wandililawe nakuyamba tadikilani mungodekha tapililani sindili ndeka ndili ndiyawe ndeno heta wandililawe nakuyamba tadikilani mungodekha tapililani mwamva
amakondwelera ndikagwa zikamandiyendera maso wandine amandichelera misampa samadziwa amandikondela mungu oyipa mtima wose anakhalizi oyipa mtima wose ansanje
amaso wakolowela ninsanje afiti amayenda ndisache sikavuta amangoti ndisache sizikhuza zote muntho ndisache zimafuna kuyangana kuya forward asikona ukuyenda mofewa akakuyamba dala ungopewa anthu oyipa mtima ndiwomwewa amakondo andikakhwa ndiyambili ndibwelele mbuyo ndiyambili ambuye wonsewa akantheni munyanja ya moto asambili akathela sampa tizidumpha akathinga njila tizidutsa akatinamiza tizisusa zikatiyendela zikiliteka ndili ndiyawe ndeno heta wandilila nakuyamba tadikilani mungodekha tapililani sindili ndeka ndili ndiyawe ndeno heta wandililawe nakuyamba tadikilani mungodekha tapililani mwamva
amakondwelera ndikagwa zikamandiyendera maso wandine amandichelera misampa samadziwa amandikondela mungu oyipa mtima wose